I go by the name Jabide.
Na shoti baba,
give me space.
I king go save
it. 1, 2, 3, go.
Vimba da 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 energy.
Energy.
Synergy. Yo man a vimba da vimba da vimba da vimba da vimba da bada 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 energy.
Like a David, watch and go zero look like a baby.
Moji and Jabidi, we drop this a heavy.
In cross we party, in cross we raving. Wakiuliza, washo in cross na jibamba kabisa. Tell them na jigamba kwa Jesus. When we think of Bawa, he has done for me. Daily blessings coming.
Bawa! So na shukuru niko sawa, so mina vimbada hey. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada
hey. Vimbada, 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 vimbada.
Shoti baba na ukincheki hapa nimetoka fa na kauni ya mimi unaweza uliza shosho bila lisumbuka kwa soko wala futuka ukoka sasi watoto wa songo sano huri ya tandogo so na shukuru niko sawa so mina vimbada na mpasifa kama kawa so mina vimbada
vimbada vimbada vimbada vimbada vimbada vimbada vimbada energy. Bimbada, 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 bada, 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 energy.
Energy,
synergy.
I start the beat like Rambo Commando. And the beat make a scandal. Anytime you dance for the father, man, I cry like a candle. The beat a mad, but me handle. Me and the light of the world, so me like a candle.
When he boy, I'm a needada. Atuna bimbada, bimbada. Uko kwa chacha, ma kibanda. Atuna bimbada, bimbada.
Shosho wana vi
Vimbada.
Boy na mabuda wana vi
Vimbada.
Punk na maudi wana vi
Vimbada.
Kila mtu wana vi.